Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Uncle Yanti's
Kinamani.
Exclusive to Minembo.net.
Kusa kupuma, baby, ni fuman. Neve kovalika niva, kana itumbang. Kuli ni mufumani, yo, yo, kwa pilu. Musali ya niswanela, mboni ya siloko. Neve auzama ya babanga tawena wakubuanga. Kona ulive rangi mpulu, kozi waziba kuli nina nikale. Nina finali, keni lumela kuli waka. My boo boo boo, keni lumela kuli waka. Konikaya, anina kukuli bala my baby. Konikaya, anina kukuli bala my baby. Kozi zoni ezelize kizengata, kizengata. Zoni ezelize kizengata, kizengata. Zoni ezelize kizengata, kizengata. Zoni ezelize kizengata, kizengata. Ano vanga ni malimo mabano luyanga. Yo kuta chololo baba veliko kusine ani yanga. Kunana, kunana. Kuli ni fosize ni mane. Koku sinaza kulwana. Neve auzama ya babanga tawena wakubuanga. Kona ulive rangi mpulu. Kozi waziba kuli nina nikale. Nina finali, keni lumela kuli waka. My boo boo boo, keni lumela kuli waka. Konikaya, anina kukuli bala my baby. Konikaya, anina kukuli bala my baby. Kozi zoni ezelize kizengata, kizengata. Zoni ezelize kizengata, kizengata. Zoni ezelize kizengata, kizengata. Zoni ezelize kizengata, kizengata. Yeah.
Exclusive to Minembo.net.
Yeah. Hey, Prabhu, aka Kalaluka Muyunda. I see you. MTS for life. One Steve Moko West. Sakuvita Sax Boy.
Exclusive to Minembo.net.